Bakupita paka undombe fifi Awe iyonkani silipo mchipi Bantu tawa 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 Na wapusa kumoku chate Na wapwana pa inquiries Metiche ya kangena masalaries Nishimwa yamba kalefoni panga bizi Tamu aliem Wane mutendele This ye kwa tiche nifuna mutendele Woy nae watimpaka niku kwesele Limomba rudi lobo katu kwensele Fwele fiatu la but the economy is badai Na ulatinebo gai waba gai gai Tombe la pele kede Fyo mpile po kwa tmailo tayali payday Madajeo kwa tmaskara Jio na tumu chepo to kufuala Elonga nimpia ndalwala Imitengo na shene lolwanya Na ifi ungunga butulilevi Says call you on sending fifi, bakupita paka undombe fifi. Awe iyonkani silipo mchipi. Bantu tawa 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 Na yama laito kushupa Ngwengwengwe na ovike po kushupa Wala mbuna za kushupa Fiobe fionga wambuna za kutumpa Nisali wala mbiki la busy So you think your life is easy Uchiri nefe mofati Ine mbuna profati Kwa tifeli mini disease Na impose mpoto Oro tempe miponto Inisha kushemo Shirishi muti sota waswemo Shake shiri mpangalo lopiemo Munga butuli lefi Says call you on sending fifi Bakupita paka undombe fifi Awe iyonkani silipo mchipi Bantu tawa 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 Na wapusa kumoku chate Na wapwana pa inquiries Metiche ya kangena masalaries Nishimwa yamba kalefoni panga bizi Tamu aliemu
Holo ya funta don't call on me Nikose kwa ya funta economy ndinge chimuti chabula ma branches wata mwanswe monolo kukwa tamotacha koze chayuma drainga kariba ungoli hainga volume paka limba kodi mudziwa pana mukubwa nkani ya kwa kwese mubwana mukuba pakelo bago kama dino pusa nitani la kumozi na vapusa maza yanga ne ya fupi ndine penguini ina nikutana na ngurizo nili genuini
ungunga butuli lefi Says call you on sending fifi Bakupita paka undombe fifi Awe iyonkani silipo mchipi Bantu tawa 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 Na wapusa kumoku chate Na wapwana pa inquiries Metiche ya kangena masalaries Nishimwa yamba kalefoni panga bizi Tamu aliemu
They fucking lie
Yeah King Deza West Coppola, gotcha. Yeah. 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 Shino njiku, bone kafia muma chaputia kwa tima bezi. Nalipisha no offense. Wafile wakose, hapa nina market full place ilionze Mavans wanga walikuti jeka shivangene leta kupasila permit Kigo palas, tunga chito bweza mwana rapa alibe playlist So we just watch and laugh Okay, ni chani chiza ni kalifia chifuka vons nilinavo Penikala ni hotel west na mafans futi nilinavo Gelo wanga na bright future kumbuyo raso enchoma mumagago Enchot nilipalevo inango, mailo nilipondi nipoleka Kansi ku Facebook ya polika, kansi tuwa niteka potuma bed Chituanja lativa ni pwanyila motoka Those are cars we already drove guys Bintu vachiti aivovai Raswai nalileke chivele shi weekend Inenja mukuti ya govai Bazedi ya pakisa komedi Raswai nmankala nilibe komenti Nigwila na zea kalipo gwila po wea Napitia po kukoleji ino ni time ya Plus I'm the fly strapper All these niggas be claiming the fly nanda Nalipe nanfuni kachainama Yeah, nalilwa lishefia pala COVID 19, whatever you call it Walonga white nitea solidi Wali slow fuluba And then one last word to everyone And I don't mean to offend anyone Uno ni jemula wanyowa ni nale kakalo wenza ka alion
downloaded from ilovezedmusic.com.
I play so entertainment.